seng ka mokgwa ke tlo bona rona le mang ntho e dingatsa ke valentine kore motho ana o tšhetšhela valentine ke re ane ko go rekela dilo and most thing eng kosa tlhokorelo tse dingwe di le best friend yaka mokgotsi yaka motho o ntsela monna marabantse a bona re ratana morabatho o ke bo judas
Mm-hmm.